Arufu Records. Gino Hammond the beat. A busy thing this. Hey you.
You mean me, GA?
Not you, the other one.
I'm in love with a street boy.
Money letting chula dela eat. Wala mama perinda isi ngano fisa kuteka ni rivuri juakali mali alikula pesa pale pale nijila sana irimazi peresa munena mwenda kumi kumi na bigla mira sana irimazi luma draka chosa wadwa tembane zonji kionjuvuti nistekino luyo inapana baby na mimi na kupenda sana ini raso poku imaparele mapa mikwara pesa sio shida ata manga mitambara miletasi aso chara miyo sata mahijara. Baby, me mumma send me to Kunia Baba. Me mumma send me to Kunia Baba.